405 affiliated.
Yep. 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 You're marching. Karivari, moyo liwashata ukanambia isali, nisinge kwa giza. Fire ma and I'm crazy, ni wewe umenitosha. Niko fresh, mizigo umenishusha. Weni baba, baba. Baba, when he baba, I said I.